mirembe. Kurasi weraba, weraba, umula mirembe. Otulese mubiwobe, nenyike, miranga joka. Obulamu bunyuma, na yakasera wekatuka tewaba kulinda. Ibyo twabirekera oyo Mukama Katonda yamanya okupanga. Kulesi weraba munange, otulese mu matika. Nakigamba ni wotuli, kulesi weraba. Kansabeyo gyogenze munange, gabe masanyuka. Teri basinda, teri badaga, teri bapatikana. Obulamu bw'ensi eno, otulese feka. Kulesi weraba, weraba, owummula mirembe. Kulesi weraba, weraba, owummula mirembe.